It's a buy mangy buy thing now that.
Remember where you got it from. Zambian music published on CO.
Guess what?
Where's it?
We back again. He's a sharp shooter, predator, vendetta, uyu sa jairika. Sama misa ari monga sniper, yeso dengala si monga arigeta. Yeah, amankala fast fast monga vieta. Iba muziva imi na pansaka, amashita iri unzi, ya mene apesa. Uyu mudiara bama gero sapima, akora miski tafuna che kufuta. Upurupu takufuna che kutunta, ya. Uyu mudiara bama gero sapima, akona krupto bafuna che kufuta. Upurupu takufuna che kukwira, ya. Uyu mudiara ni mugumbe. Ukombe wa matiasi hili, uyu mudiara ni mugumbe. Ukombe wa matiasi hili, uyu mudiara ni mugumbe.
Ukombe wa matiasi hili,
uyu mudiara ni mugumbe.
Ukombe
wa matiasi hili.
Toba na umtisho nyumba kwa kama ibanda, kairi kuona mabinene enzo panga. Tani samuziva munga hapa pachipanda. Ma advice tinapa sabati ya nakanga. Kani ya magereza mupereka kumanda. Efe ya mafuna daily ili munganda. Atenga mweli onzi nangari pono na yo. Liberi pit kuyeve ni malaivo. Ali addicted kuvivyo ngo ni psycho. Chake sima chetu wako sinire ndia ilepia. Kani ya makero banganya mule UEFA. Ali mnati suti kumbali na chipepe. Sunga mpeze ya pala la tuwete wete. Dead bases yake ni tute na nshaba. Kani mpala singo anai paka kuwaya. Kuyona since morning paka kasuba kawa.
Uyu mudiara bama gero sapima. Akora miski tafuna che kufuta. Upurupu takufuna che kutunta. Ya. Uyu mudiara bama gero sapima. Akona krupto bafuna che kufuta. Upurupu takufuna che kukwira. Ya. Uyu mudiara ni mugumbe. Mugumbe wa matiasi hili. Uyu mudiara ni mugumbe. Mugumbe wa matiasi hili. Mudiara ni mugumbe. Mugumbe wa matiasi hili. Uyu mudiara ni mugumbe. Mugumbe wa matiasi hili.
Steph Wild Scotta JR Man Loops
Shisha Records Production.
Ule takati undeso wangina
Web Z
Kwisema na desi na
Mr. Leonard Sakalunda.
It's feeding people their re-education. Quincy Wizzy, you know, cooked up again with a little spice. Better.
Remember where you got it from. Zambian Music Promotion.co.